nikupe lile tabasamu zuri lenye furaha, baby mnyalai. Navyo panga ni na kunga kama butterfly, baby mnyalai. Ni wewe tu, shawty you the best. Najiona juu you too, mabu chana usiku juu ya mawingu, naelea juu kwa juu. You know I love you, I can't see wewe tu, nisilale wewe tu. You are the best, baby. Usinifanye nijute kwa penzi lako girl. Moyo wangu mguse unavyokwenda mbio, sa moyo wangu unavyokwenda mbio. Nisigani navyokupenda, sa moyo wangu unavyokwenda mbio, unavyokwenda mbio. Shawty, you the best. Najiona juu, you too, mabu chana